mutunula kale mulimba emisolo negirinyanga mutunula mulimba emisinde gyoje mutugobanga mubanja masiri zemuteeka ku maduuka era nga mubanja wabula mulimba abantu mwe mubayisa bubi mulimba mulimba baba balina mwesuubi naye musembya omusuubuzi n'akaaba ne mubulawo ne temutaasa n'ennyanja ne mugitwala era omuvubi n'akaaba obutale ne mubutwala era omulimi n'akaaba baawa talikaaba talikaaba baawa taliwoloma omulembe guno taliwoloma baawa talikaaba talikaaba baawa talikaaba ennyumba bagisenda mama tanadda omwana nagakaaba ng'ebigezo tebinadda amaato ne bagabowa omuvubi ne yeekyawa omuvubi akaaba ngaloni tenagwa boda boda ne muzikima omuvubuka ne yeekyawa watu gende namubanja nti loni tenagwayo baawa talikaaba talikaaba baawa taliwoloma omulembe guno taliwoloma baawa talikaaba talikaaba baawa talikaaba wano mulimba ebintu nebirinyanga mutunula kale mulimba emisolo negirinyanga mutunula mulimba emisinde gyoje mutugobanga mubanja siri zemuteeka ku maduuka era nga mubanja wabula mulimba abantu mwe mubayisa bubi mulimba mulimba baba balina mwesuubi naye musembya omusuubuzi n'akaaba ne mubulawo ne kyemutaasa n'ennyanja ne mugitwala era omuvubi n'akaaba obutale ne mubutwala era omulimi n'akaaba baawa talikaaba talikaaba baawa taliwoloma omulembe guno taliwoloma baawa talikaaba talikaaba baawa talikaaba wano
www.mp3ugandanmusic.com